Rousey!
LG Swag Music, the
Ashan Big Man.
Exclusive Outer Sort Sounds Entertainment.
Rousey! Ashan Big Man. It's your boy, Zambia, catch your tunes.
Lelo nidi nankani, lelo nidi nankani, kule imwe mazanga. Lelo nidi nankani, kule imwe mazanga, kule imwe mazanga, kule imwe mazanga.
He says, kuli magezi weboi past. Bama zimvela pocha bema likuti
Maningi.
Atindeba ziwa kupaya chibiti
okay.
Ero nishikuri ife ndiye sweet. Peti namba tezo papatira. Si hapa lero ndeba tigwatira. Tezo bao zakara ifika machinja. Kanambo bao wamonga ni jinja. Magaiz ndema plani yao kansi
oh.
Bezo pinga kutibweza poche pansi.
Manje
bana debo siti na bwerele
yeah.
Bezo sherele kanga ni derele. Nao tezi ife apati na shetia. Na vima new song apati vireta. Nao tezi ni zankara che familia. Kunipeza iwe ni pa social media.
Lelo nidi nankani. Lelo nidi nankani. Kule imwe mazanga. Lelo nidi nankani. Kule imwe mazanga. Kule imwe mazanga.
It's your boy, touch your tunes, let's go.
Kule imwe mazanga.
Bruna tukuda tule ilu disha win. Amanu yosu twa twala kuli minyo minyo. Tule dhala twa ipusha fist. Apa pene mwaikala fipa digs. Okay, sexy leka jipushe question. Mushe bade kutumolo lifi permission. Brother big man
yeah.
Mari kusa padipo na lifi wala. Elu nishina lela lida fichu waya. Kuchechi kwena no kupapati la kwaya. Nani bidi voko chudi da shima. Notifide femu ade nchushama.
Ata
Tepapa lilo mule fukama.
Fukama.
Ati AOT leks tupele kochimu
Chimo.
Song gana dropati tabai shibu kuimba. Ukalanda pali inekanga.
Lausi kuchalo napula ayo atipuanji.
Ela ela my number. Big man wane mule big big.
J-Shook baba mule.
Soku soku bashi DJ Nicola la pacha mbeshi. Bossy Jack Mr. Casey.
Aye vote it a son.
Listen
big man.
Nezo panga mapula niyo kulowa. Bagae gae banafuna kunilowa.
Tika puma na bapunda potilaka.
Ero nishi kumutima wanarakwa. Zopo patila kwa chabeka feature.
Si
hapa lero ndeba pempa picture. Lauzi
one
player na duty.